Uthando lwakho luyangena manje, ungithoba mathatha ngiphele nya. Uthando lwakho luyangenzama, lungicoba mathambo ngiphele nya. Uyenzile ngayenzeka, isothandweni moyo ngcwele. Uthando lwakho luyangenzama, elungicoba mathambo ngiphele nya. Uyenzile ngayenzeka, isothandweni moyo ngcwele. Nina ngisothandweni, ngisothandweni, ngisothandweni moyo ngcwele. Ungiyengile ngayengeka, ngisothandweni moyo ngcwele. Ngisothandweni, 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 ungiyangile ngayangeka, ngisothandweni, ngisothandweni, ngisothandweni lakho, sothandweni Jesu, sothandweni lakho, sothandweni, hey, ungiyangile. You're so tempting. You're so tempting.